Kupenda kupitiliza, you know that is true. Kukupata miujiza, baby, you girl. Oh, many to reason, bro. Anatamani hii dunia ingekuwa yako. Moyo ni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ingekuwa wako. Moyo ni mekususia kapeke yako. Kuniko ana niliwaza wako aro
karo
o mahaba shikamo yawe nilimaza wako aro. She's my darling, she's my darling, she's my darling, yeah. Toto nzuri na show show hatari, show hatari, show hatari. Anatamani dunia ingekuwa yako. Moyo ni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ningekuwa wako. Moyo ni mekususia kapeke yako.
Mix killer.